Simba, sha la 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 la. Nina na uchula, Nina na uranza, Imba alisimu ya mina. Aloha na uchula, aloha usasikile, aloha.